yeah. It's the lizard king. And something on top now. Yani kama utani toka underground paka ubiji tokea uswazi paka town kwenye sona sepa na kijiji chekecha pepesa ukiweza cheza kwa kuteleza wanimaliza kwenye meza muhuni pesa na teketeza kosa kufumwa na demu wa mtu kiwa viwanja abilia chunga mzigo mano kipolwa huna ujanja viko na manzi yupo gaza nasema nataka bakora silete shazi nipigwe tanzi mana naona mnanichora yupo ane upoza wangu moyo alipo na minipo ananipa bila uchoyo tulitoa shikamo zami yetu kupewa kata maji kama mamba masnichi wachachelewa Zadi King ndana nyumba pembeni msafiri elo cheki Freddy anavyo yumba melewa mpaka kelo hello
achaki wake
paka mo
achatu wake
wake paka mo
achaki
wake paka mo
achatu wake
Wake paka mo
achatu wake
wake paka mo
achatu wake
wake paka mo
achaki
wake paka mo
achaki wake paka mo
Rapa kutoka dom, sali sote na pita Fika hapu, kaze njumu, saleta bifu, tajuta Acha maneno, weka muziki, watu wamesha waka Nimezunguko na walimbwende, makisi paka na choka Demu wa mime, panda gishobo, mtoto wa mjini, unga solobo Kata nyonga, sungu shemoji, wala sungu opeshazi Kileta fujo, kuna walizi, chungo simuage lazi Zuguni mabegani, kila napo kwenda Amani kwa mashabiki, wote mdoni penda Na kumbu kupendwa, bibi pale napo pendwa
Zuguni mabegani kila napo kwenda Amani kwa mashabiki wote mnanipenda Achaki
wake paka mo
Achatu wake
wake paka mo
Achaki
wake paka mo
Achatu wake
Achaki
wake
paka mo
Achaki
wake
Achatu wake
Wake paka mo
Achaki
wake paka mo
Achaki wake Waka baka mwane
Kwenye kibasa Sandy boy once again Yeah Black miss black baba Eagle master FD mwana la kati I see you nigga DM chiki DM chiki DM chiki my baby
Achaki wake
That hit sound